Posé.
Saldito.
Mario.
Teddy B.
Oh, am I? I've never seen a girl so beautifully. Oh, am I? I've never seen a girl so wonderfully.
Umeninga tani, moyo shani teka.
Chumani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Daddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma.
Baby nakupenda sana, hata sipendi ukinuna.
Ai, sweetie, sweetie,
ai nakutaka wewe,
fundi, fundi.
Kwenye dera mwaga maji, maji.
Kwa godoro tunipati, pati.
Tuko tukavuta pumzi Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili yako.
Umenifanya kicha chaya chaya.
Akili mezuva. Umeni chaya chaya.
Baby fanya taratibu. Baby bu.
Baby bu bu bu.
You make me sing. Oh, 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 na, na, na.